tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare nay lewru out. Sapo yamde jakrima silima chapane nay e joyi der maison de la presse bamako njottino nodo kabaruji do yumar way kawo. Kanko ekintino fiyobe ballon juudo ko noddete basket be gala duubi sapo e jeegon holli tan wer wattu jono nabirama sera do wiade o billi dum wonon yogga e fiyobe ballon basket rewbe wonbe leedi do on dartiribe do hono ko yatta e sadiya yimbe wonbe nokku noddirte da Mamadou Daga idum le laamu tenen go wattu jono be bi wayde denaka no wimbe le o do nokku sanne be gonde wadde noddango fewde laamu o taggal ko hippitagol laamu waɗa nokku noddirte ɗo Niger Mali ko wonɓe tomɓe wiyam wala fou ko yetti ɗum en wattu jono le on ɗo wattu fou sidiya wiyano wiyam mbasanno golleji ɗe gori aɗa wonde wadde jukkoje muɗum ɗuɗɗi wonno sembe kabaruji ɗumen joguinoɗo kikirande ndi bisimilla moɗon e heɗade en Oumar Waygalo joni ɗo microji ɗiɗo kanko noddirte Salimu Dioro wonto ɓoggi jamɓe to joni jababuji bak hitane 2023 ɗin jalti le leydi meɗen ndi noon ɓe kolitiri wiide wattu joni ɓe mbi ley sukaɓɓe temedere fo ko ɓuuri noga e joyon keeɓi ƴaɓɓade miccitiɗen widdira wani le temedere fo ƴaɓɓiɓe ɗum ɓuuray so sukaɓe noga noon ɓe kolitiri wiide ono hono gomɓe toon wattu joni oɗon mbawi gabbuddo beme ande to so gaɗi www gaɗon cncl ɗum woni hono site mabɓe kamɓe ministre commune ɗo kabaru jande le leydi meɗen ndi on keɓanto ɗiɗo jababuji fouro fedde humnide kabaru fiyoɓe basket le leydi meɗen ndi ɗum woni fiyoɓe ballon juuɗe ɓe sukaɓe rewɓe gala duuɓi sappo e jeegon kanko noddirteɗo Moussa Sidy Bé o wiyama wattu joni o heddinama sera noon hollitira wiide o wiyama wonko holliti hono sukaɓe rewɓe wonɓe tonɓe fugaroo ko kañum ko nandi e muɗum o waɗi fewde e ɗum woni suka debbo noddirte toon Assita Diarra Souba kañum ko nandi e muɗum noon hollitira wiide enquête jano gondi e waɗe do hen fa faame no golle o wori Ali Cissé
ɗum waɗi sappo e jeegom yaade noga e tati lewru juillet ɓettiɗu monastir anale leydi tunisie ele wakkati figol basket sukaɓe rewɓele ɓe jottina e duuɓi sappo e jeegom le tongande fédération omo holliti wiide kanko Moussa Sidy Bé koyɗe muɗum ittama e golleji fuu ɓiliɗe basket o sakkama yaade nokkule fuuto basket watteɗum le communiqué goɗɗo kasem fedde cagon tono yimɓele gaɗoɓe basket e leydi amen ndi holliti wiide hon jali ana wondi waɗede fa ɗum faame fa gasa o micintini du wiide omo wondi jokkitade immadaraji ɗe wawi fuu fo rena ɓeɗo sukaɓe rewɓele gaɗoɓe ɗiɗo ki sembe calli micintinde tan wiide fiba ɗum fedde cagon tono yimɓele gaɗoɓe basket le adaru anlandu won jukkoje ɗe ɓami so tongui no yimɓele joyom le leydi amen ndi le lewru juin ɓettidu le hakkunde yimɓele jukkaɓe ana ekkintinoɓe ɗoni Amadou Bamba mo koyɗe muɗum itta bada e golle fuu ɓiliɗo e basket nayam heddiɓe kañum en du jukkama urto fedde fiba nde koyɗe mabɓe ittama e golleji fuu ɓiliɗe e basket le lebbi jetti fa yetto duuɓi ɗiɗi garoji ɗi ɓe jukkama yuɓɓude jawudi ndi adadu muɗum fuɗɗata milioji tati fa yetto milioji sappo e tati ɓeɗo yimɓele jukkaɓe fuu saabi yanogoji ɗi ɓami so yettini sukaɓe rewɓelle gaɗoɓe basket le leydi amen ndi saabi mbini ɗum ɗum waɗi le hitande 2021
fedde ɗum woni sagon toon hono fiyoɓe basket le leydi meɗen ndi mbi wattu joni ana kajja golle o laɓɓine faamedu yallah hono ɗiɗo golleji gaɗiri ɓe mbi ɗum yatta fewi hono yingo lobbo no basket wori le leydi Mali ndi keɓɓe mo kanko noddirte Amara Abdoulaye Maiga yo goto laami ɗeɗo pelle komo sifi do en do faccitago sita Sidy Bé
wattimo nanmi o kabaru keeña wakkati sappo jeɗɗi jamɗe mi ekkintino fiyoɓe ballon goto waɗi ɗi golleji mi kolaki ɗon jaati so wala faccaggan no nanmi communiqué o yiumin ɗum mi fi dabiriji mi jandira oɓɓi debbo moɓe haalta haala muɗum kanko oɓɓi debbo ɗo o neɓa mi fatu mami ko gorko toon mi joɗɗi mi kaldi mi lamdimo honono o kabaru hewtirimo mi kallimo fo hannde o tinno o muñito mi jinginanmo mi fiyan dabiriji fuu honono hakkille makko walintinte no woɗiri mi mettama sanne caggan no yiumin ɓe windi inde ɓe yimɓe dokkumun koɓe waɗi ɓe yeɗiɗo beme ande ɗe so hono ɗi kulleji waɗama neɗɗo jukkaɗo on inde muɗum hana hiisede fewi li hono ɗi communiqué yeɗeɗo beme ande ɗe wala hunde ko moƴƴi sari jaati jaɓne ɗum waɗɗo hono ɗi gulleji an wata tongede to laamu on ta fo inde muɗum winnaka de talki yeɗede beme ande nde
ɗiɗo kabaruji fanba heɓe eddo beme ame ande to do page facebook e compte twitter si jotamani ko nayri banggal ndenagu fa hannde en ɗum yara e caggal le saha leydi ndi kañe le wuddu leydi ndi ɓe mbi fanɗi fo yimɓele nayo kañi e mbara ley cakki le yontere nde le leydi meɗen noon ɓe kollitiri wiide le nokkule ɗe le on ɗo wattu fono kamɓe wonɓe nokku noddirteɗe Mamadou Daga iɗum le laamu tenengo ɓe mbiyaɓe kaaja laamu o fiya dabar ko nayri banggal ndenagu no hani wirfitirade le nokkule mabɓe ɗe sita Sidy Bé
yimɓe yogaɓe seedi guen wiile guene noddirteni Mamadou Daga fellodirde waɗama hakkunde don sukaɓe kamɓe yimɓe lonɓe hiite altanere capantati e goho lewru juillet les nef fellodirde yimɓe lonɓe hiite tatam maayi hen fa hannen yimɓe joɗɓe ni guene holli tiwi maggal paɗe leydi Mali waɗi immadaraji naatile guene Mamadou Daga nde alkamsare tewtan yaltinata jamare yara nokkuji toddeje ɓuur matede on nokku goto jamare holliti kasin widdade marfa nanama hanne bete hakkunde guene masnaka e guene monippe yimɓe ko joɗi on nokku hollita ana sugli sanne ko naari bangal lafi deƴerne ko haɗɓe hannen wadde golleji mabɓe guese nde sa hen leydin maggal paɗe leydi Mali kay e guɓal lunga hiite ko noddirte AGS kay endu memodir keñe nde laamumena ka fedde noddirten la coordination de mouvement de l'azawad kay ndu hollitili communiqué goto wi poste men ko woni hakkunde leydi Mali e leydi Mauritanie yimɓe lonɓe hiite hippoki o poste hannde yimɓe ɗiɗon masimbinama guɓal kamɓe sima
wattu joni en kala hono kabaru oɗo bonana gaɗɗo caggal cuuɗi gawoto ndu wiyama yimɓe iwnoɓe tenoyde kañum en joni en kaɓorɗe cakki ɗum en toon ɗum laadi sababu du soɓe cuuti ɗiɗon ɓe jaadi e muɗum en woɓɓe heddiɓe kay keeɓi garti cuuɗi fande anda kono jadaɓe kay no laati tafen en jaltan caggal leydi ndi jaare nokku noddirte Niger caggal yontere ko hippitagol laamu waɗalle oɗo nokku kon mittitini wiide mallinkoɓe hewɓe kañum gon le leydi Niger ndi wiyama du wala futtoraji ko jottiɓe toon tafen le oɗo ñalawma ɗo wattu fo hono pelle cagontoɗe mallinkoɓe wonɓe joloɓe aɗa gondide wadde noddago fewde mallinkoɓe heddiɓe wonɓe toon ɓe tinno anda no jarta le leydi ndi fa keɗo famtade keɗɗe Mamadou Sama Sew keƴaɗa men gonno toon
ɓiɓɓe mallinkoɓe hewɓe gonɓe ñaami hulti hakkillaji mum en nana mbalti yontere caggal hippugol laamu ngol waɗi général Abdourahmane Thiani kanoon wonno joguiɓe sugolla kuteji jukkuoji CDAOɗi
min mi commerçant no torra fu men matey ɓeɗa waɗa couvre feuille ɓamde futuro fatari joyi jamɗe beete torra hewte fe goto nde gol hippagol laamu ammina hono leydi amen men woni ko metti amen tan ɗum jukkugo fedde CDAO ɓami huccini leydi Niger ɗum wona kulle ko
moƴƴi
fedde conseil supérieur diaspora mali hokki rol wiide dabreji ɓamama yalla famminde ɓuuri foof wattande hakkillo sanne ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe Niger ɓe keɗɗana chek Haybala Kunta kanko woni hoorejo fedde CSDM Niger
immadiraji mi waɗi famtunde jamare samedi fa woodi ko heewi heɓi nafa hannden e haqqileɗi mi hollitiɗi meɗe wondi e fiide dabri fo hannde yalla jamare faama yalla pati basi fo waɗe homo fo ahandu inade leydi Niger hannden mbiɗa tewtere ɓiɓɓe leydi Mali joɗɗo leydi Niger fo tinno mbata seraji leydi meɓɓe pati torra fo hewtaɓe
andon wiide immadiraji amen e tawede foof heƴaɓe laamu Mali gonɓe Niger jaɓali sefade gilla ñami Mamadou Sama Sugu heɓani ɗum studio tamani
wattu joni en birfetoɗo Bamako ɗo ko yata journaliste en sappo e joyi rewɓe ɓe jettom kañum goni hakkunde mabɓe kañum gondi jangguinede hono kabaru sariyaji no journaliste yaku wori kañum yettinde kabaruji Pamadou Yallah hono ɓe kani worrude nokkule ɗo torraji goni e muɗum kañum nokkule ɗo basiji goni e muɗum Ali Cissé Sitan Sidy Bé
lewi hooreɓe hak nde jande ko waɗinte journaliste ana jogui nafa sanne wattine journaliste ana wonde wadde golleji nokkuji to wolle woni Gawsu Koulibaly kañum hoorejo fedde hak
ko heewi tordaji matiteɗi fu saabi ko yimɓe ɓeɗo woni golle mu en andinaka ɗum fa gasano soko woni golle maɗa andana ɗum fa gasa aɗa wawi wadde ko hana waɗe fa ɗum heɓa haɗede wajibi kina yimɓe ɓeɗo woni golle mu en ɓe jangguineɓe martine kumpa du hen ɗum fedde hakne golle muɗum wawa latade feewi so yimɓele nantinoɓe kabaruji ɓe kañum en waɗay ko woni golle mumen
leyi fotuɓe o batu gollal journaliste ana jogui tampere jogaji ne jande ana nato saabe ɓe heɓaɓe anta saraji kewɗi ko naari banggal ngal gollal
actuellement
le ñalawma hande ole gollal ngal tiɗɗalaji kewɗi ana mate hen won yimɓele mbiyoɓe hoore mumen journaliste en jehoɓe wattude koyɗe mumen ele ko walana ɗum en latade journaliste wona haltude ko woni le galle neɗɗo nata ko woni e neɗɗo nde ɗo jande waran latade sababu e juuɗe amen andude hono min gaɗirta golle amen o ñalawma hande o sukaɓe hewɓe ana wiya hoore em journaliste em tay jande fuɓe
mala
lalnuɓe nde jande holliti wi David ana hani fiyede yalla journaliste en ko wonle laamoɗɗe leydi ni fo e damuɗum ana heeɓa jangguinede hono nde jande
wattu joni en garan halde hono kabaru kuɗɗe ko wondi e ngabbuno ndungu o worrili leydi meɗen ndiɓamde sigas fa garda tumiña kulikoro kañum e dire fo ɓe kollitiri coggu julɓe fa yettoyoto coggu kulle kecce e coggu jarende ko nandi e muɗum fo ɓe mbiyano wondi e ngabbude le ɗeɗo nokkule keɗɗen ko ɓeɗo jamare sifi do hen do faccitango Sitan Sidy Bé
to amen ɗo so ndungu fuɗɗi arande région sikaso ɗo kulle kecce ɗe ana heeɓe ɗo fa heewi coggu niwi ɗo ɗum ngal ñalawma hannde ole laamu sikaso ko heɓeteno e muɗum ko niwi fuu ana tiiɗi hannde wakkati toɓo coggu charbon ana ɓeydo wakkati toɓo jaba temedere buɗi capantati temedere buɗi mali hemere min taykikele lumo ngo kulleji kewɗi fuu coggu muɗum ɓeydike coggu jarinde ñalawma hannde ole laamu kulikoro ka moblaji ɗi koyɗe sappo e ɗiɗi fa yetto sappo e nayyi woni mudun di uina sappo e jeddi e pinengaji sappo woni mudun di uina sappo e didi no min gordi yarda ni ka cuggo o ana jaba beedaade ni nyaral de ngoro de jaati sabi to bon wana hiddi faham ndiyan dandu ana hiddi nambudi
juma jote jami gadde se
kebi famu yodun ali si senomi joti on sanne e hedade heju jamen ido kabaruji falba hebe do bema me ande to non ngabbi do 3w studio tamani tobere organo noddi numero me viamo mo an do fan jefe no kon ande do no do e sen yotre mede ande an woti wassalamu
sarabe pabe suka modon e tawdede e godo fijo wetengo ekol ala radio e do viamo
dengo fijo ana yaafi noddire mere do tapantati e jeddi tati didi go ndokon telephone o sugamo o jokka e tinninore kanyu e mititade limore kanyu e jande francin kore
faabe suka modon e filitade do limore e jande francin kore mi micintina on numeroji noddirteedi mere tapantati e jeddi tati didi e gotel
fijo école à la radio yo golle studio tamani
e ministère humanine jande lidi meden di viamo e UNICEF
wattu joni en garan halde hono kabaru ko nayri bangal kebe leedi meden di demal hitane hikande leedi mali ndi holli tiwiide an haaja remde ko be noddirta bambaade ko ko yaata tonuji mudum milioji sappo le demal hitane 2023-2024 non be kolli tiwiide ko ni faana mudu faabe jelo hono be kan yubbinirde golleji di yalla nyaame fa haare don heba wadde le nokko Ali Cissé
Mali leydi tato berdi to mambare remete le hirnange afrique ana wawi hunchande hore ngure ibe leydi mudum so hinnike demal mambari lewi kanko Moussa Traoré lamido walde kumanido awdi le cercle kuchala mambari ana wawi darade darnde alkama le leydi amendi e lewi mako ko hasindina ko fu ana dom yela ko tewtite ko ana hebe
toutes les facteurs
dabiriji fu fiyama kum naari bangal wadum ngal demal me wonno kujjitum lemta me won kaake gollirde do kum tewta hannen giworma tinna tan fiya dabiriji yalla di ha ile hollitaadi an heba wadede me de lalni sanne wadde dum ko natta sabu hunjude torra ko naari bangal la fi nyamri me de haaja ko yaata familuji sappo toni
region ngaji ngondi balirde leedi amendi wonto mambar buru remede sanne region ngaji ngondi hakkune fayeto hirnange leedi amendi du ana wondi yarde yasole golle majjum sikaso fayeto masina demobe ngombe tum be ka yitti sanne odo hakkile gouvernement leedi amendi ngalewi mabbe fa ko tewtite ko hebe wajibi kina gouvernement o hokka be engrais ko be kasindine mudum
cette initiative
o dabiri fiado yu hunne lobbere sanne deman bambari an hasinede kulle yogaji handen misali engrais en nanal mudum sunat me woni yimbe remobe ko torta am han sanne le demal nga yu hebde windene no muuri jungo gouvernement kana to menen do lam sigasu jamaare fu anan larni wadde demal bambare misal jati cercle kajulul semme golle amen gese fu bambare nairi mi tejji do yu hunne kuma way wadde
je pense que c'est possible
so ko tewtite ko hebama mali ana wawi daranade hore mudum ngure bibbe leedi mudum lewi kanko docteur Lamine Keita lewi odo dunki andan do kabaruji bilide kebe so ko hala ko golle mudum latike dum waran latal sababu nabirde yaso kebal leedi
ni dabri fu fiyama midi teji dun natta sabe huntina keban leedi yaada yeso sabe huni fu wa hadde hannen pamode nyamiriji med itaccagan leedi suni wala ni tinnode wadin deman ko hubintal leedi fu e nyamdi mi teji hannen di dabri fiyade ana holita wi nyalade warande mali wawan darno hore mudu ko naari bangal nyamiri neddo fu wawa nyamin hore mudu haari wawa hal kan hewti dima ko mudun do yo huni wawtar hannen ko mali han tewde yalla ana hewta dima ko mudun ko hala
balance ki fu akere
dunki andan be kabaruji bilide e nyamala leedi amendi du ana narda malin kobe nyama farani mambari lewi mabbe dum yottinta torda fu cellal mabbe Rosine Ali Sylvie Watara yo dunki andando kabaruji bilide nyamala leedi amendi
gouvernement ma fide dabireji yela di hakkile hollitaade fu an heba huntunde hore cagal chubigen sifa bambare ko hani remede su bambare heba ma lema hannen ko wata lumta alkama do na nato sabe habude yolebre bonne sabe ni bambare halani ana jogi vitamine yogaji ko nafata bani adama so na nyama dun hune fuku alkama nafata le cellal bani adama ni bambare so remama mo ina fa wada ana wa nafude dun mi tewdre be tinna be chubo bambare olirndi dum bur mojjide sabe ni bambare kan alkama fu fot nafa goto le cellal tomonte
concurrencer le blé en terme de valeur nutritionnelle
dunke andan be kabaruji bilide demal ka holiti wiile le leede amendi hitane fu demal mambari le temdere fu chapannay didi ana hebe mudum dum ana holita wiile demal mambari ana jogani darne mawnde ne kebal yimbele gombe le kriduji di le wi mabbe